Shinu yang kila. Olay, mama no dam kewa ne wabana. Olay, mama no dam kewa ne wabana. Olo kembe atani mbo wapeli ne wana.
Olay, mama no dam kewa ne teleza wanileka. Olay, mama no dam kewa ne teleza wanileka. Ulugembea talinda wapeli lebana na lekwaya.
Ulihi mama loda kewane wabana. Ulihi mama loda wapeli lebana. Ulihi mama loda kewane wabana. Ulihi mama loda wapeli lebana.
Chimoka hange mengelo. Akwani zadoni mwanale mi mtoto ajua. Niko na bodagala mwana maronja. Akwesa keshinu. Mwote geleka sana wa Tanzania. Nene natu makume mpiratu.
Umaskini tabu mama mwana maronja. Teleza wanileka. Umaskini tabu mama mwana maronja. Teleza wanileka. Sila hadi ngoja kesho mama watoto. Teleza wapela. Sila hadi ngoja kesho mama watoto. Teleza wapela. Ole hey mama loda kewane wabana. Ole hey mama loda wapeli lebana. Ole hey mama loda kewane wabana. Ole hey mama loda wapeli lebana. Amo mayo ole singida mwana malonja ulamone umile. Amo mayo ole singida mwana malonja ulamone umile. Iki baba mkoyelaga kumatanda ulamone umile. Iki baba mkoyelaga kumatanda ulamone umile. Ole hey mama loda kewane wabana. Ole hey mama loda wapelile bana. Mama loda kewane wabana. Ole hey mama loda wapelile bana.
Nilisema mbele mbele yao. Nikasema nyuma nyuma yao. Lelo napata kele mwana maronja hangi. Niko ndani ya Kenja Rekodi. Niko na Simoni Denja wa Pigo Shente. Naka pole pole tu mwana wa sikuma. Achala ke pole. Kukwesa shinu.
Ole hey mama loda kewane teleza wanileka. Ole hey mama loda kewane teleza wanileka. Ulugembe atalinda wapeli lebana na lekwaya. Ulugembe atalinda wapeli lebana na lekwaya.
Rudi mama loda, rudi mke wangu. Wanasema utamu wa mate bibi. Utamu wa macho ni kile unachokiona. Shoka kanke wame.
Makoti mwana lemi eshizo chishaki onguize. Makoti mwana lemi ndose nyanta okanta. Lila kama kehu otayato mwenye alita. Lila kama kehu yemi bangwe yekele mungu. Teleza nyole mbae kwela ntuko shikubana. Teleza wangu mileno kuna bana machezeka. Makoti wanu hiteno wabirezo piyo aminte. Umakoti wanteza wabire mwacha obana. Kashoka kankwela, kashoka kakubana. Kashoka kankwela, kashoka kakubana.
Hata budagana mwana maronja na kulilia. Na basomba bishana ba Simoni Denja. Na vende bakukubujaga mama loda. Upenda mwana mindenke wane. Ose na idwe kamenze na yoja bana. Shoka kanke wane.
Ole hey mama loda kewane teleza wanileka. Ole hey mama loda kewane teleza wanileka. Walugembe atalinda wapeli lebana na lekwaya.
Atali ndwa wape lile bana na lekoya.
Oli hey mama loja kewane wabana. Oli hey mama loja wape lile bana. Oli hey mama loja kewane wabana. Oli hey mama loja wape lile bana.
Simone Deja, Mama Pico Chante,
Sugar Gama, you go, Kaya, Cavalete, no, 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 Sugar Gama, you go, Kaya, Cavalete, no,
Shimayo, Mama Roda, we pasa shino, we para la makanza, nimesema mbele mbele yao, alafu nyuma nyuma yao, leo niko na bodakana mwana malonja, tuko na Simone Deja, lekana kutumesa na mtana mwana malonja. Ulugeki olambo na kumwa na malonja, teleza nikongela ke. Ulugeki olambo na kumwa na malonja, teleza nikongela ke. Ongwele na luile ukukaya abanda malindi koya. Ongwele na luile ukukaya abanda malindi koya. Ulugeki olambo na kumwa na malonja, teleza nikongela ke. Ulugeki olambo na kumwa na malonja, teleza nikongela ke. Ongwele na luile ukukaya abanda malindi koya. Ongwele na luile ukukaya abanda malindi koya. Washinda keta michinda aga. Ulolamo na kenuru kumarina wamayu nikongela ke. Jackson Kasubi, and I'm sure I'm singing Kongolo of Yamu. Yala Pangeli Songa, Yala Kumatanda Wana Seva. I will not get one of Malonja.
Fire.
Yala Tunakana Tunakana Tunakama Koti. Yala Tunakama Koti.
Oh, my God, I'm going to go to the hospital. Open a woman, men, and one of my own, and who love one another. Now they overwhelm you with talent. Get it, Alishoka, come by you, Kawan, and Teres, and I'll be there. Alishoka, come by you, Kawan, and Teres, and I'll be there. Open a woman, men, and one of my own, and who love one another. Open a woman, men, and one of my own, and who love one another. Now somebody may phone come and down. Minara, na sema ni mafunga mitandao. Lomba kahange, na lefu kondo tuhune no kume kampa kukubu saja. Na lefu kondo sana ino kume kukubu saja. Aga, wasola ukengela, walala wike moka, wimoja wikasha. Keke, keke, ubupena bulimbindi wana malonja ulula kwa nabi. Mwesege, wapia fande darali. Dania kituo cha polisi Sengerema. Pate na uisikilize. Nekeleka kasani sumo jangaro. Hawa kosi masimo sakara mizole. Na yombagi kebaba kwa chibu kona ngelo. Wapi Yusufu Nyanda Paulo Maziku. Ndani ya Bujura wani. Na sese jahangungo na wabasukuma. Na sese jahangi. Tomba kaneri tuwe wachosa. Yeke yombaga mimi ya wachosa.
Simone Danger,
Mama Pico Chante.
Yeah.